wale mu district ya Sembabule ombaka government atula mu district ya Jane Francis Kagayi asabye abazadde okukuuma obutiribiri abaana baabwe mulumula luno baleme kugwa mu mikono gy'abantu ababi abayinza okubatuusaako obulabe. Ategeezezza nti ennaku zino eggwanga libadde ku bunkenke olw'ebyo ebituuka ku mabujje ate n'ebyo ebyatuuka ku baana eggaba ng'embeera eyo esobola okutuuka ku mwana w'eggwanga omulala yenna singa abeera alagajjaliddwa.
Natero ne banyabo mbasaba obwegendereza obungi ennyo ne bazanya amasomero obudde bwe gakuumye abaana baffe naye kati abazadde zigenda maaso mu nsi olw'abantu abamu abayigirira emize emibi egy'obutemu abaagala okukola amannya n'ebirala. Mbadde mbasaba abaana baffe tubakuume nga tubawerekera okukima amazzi budde bwa nkuba ettanire ennyo okulembeka amazzi tuleme kusindika abaana baffe mu nzizi mu budde buno obw'enkuba kuba n'enzizi zennyininyini zijjudde. Ate n'okwetegereza nnyo abantu be tubeera n'abewaka abagenyi awamu n'abantu abalala enneeyisa yaabwe abantu baffe be tubeera n'abewaka. Oluwummula luno mbasaba abaana baffe twegatte nabo mu kukola emirimu basobole okuyiga emirimu.
Era wano w'asinzidde n'alabula amasomero aganeetantala okubuuka amakyo ne gasalawo okusomesa abaana mu luwummula n'ategeeza nti abaana obwongo bwabwe buteekeddwa okuwummula.
Te tuyina bannaffe abaagala ennyo okwongezayo ttaamu n'abaana ne baba beeza ennyo masomero nti kakati balina okusoma oluwummula ekintu ekyo ekitakkirizibwa kubanga omwana mu bulamu bwe obw'ensi talina kusoma bintu bikwatagana na bya mutwe byokka academic ateekwa okuyiga n'emirimu egy'obulijjo okunoga emmwanyi fumba emmere okulima ensuku n'okwenyigira mu mirimu emirala okuyambako abazadde baabwe sobola okufuna akasente akanaabazza mu ssomero oba n'okubagulira ebyetaago. Mbasaba mukuume abaana baffe bannaffe Sembabule naddala.